An be kuma basket sanfɛcilu kan fɔlɔ. O ɲɔgɔndanba min tɔgɔ Basketball Africa League Baliko don. O san wɛrɛ 2025 ɲɛbila ɲɔgɔndan min daminɛna tarata tɛmɛnen Abidjan Trècheville Palais des Sports la a be sɛnsɛn na ka se a labanyɔrɔ ma. Bari a be kuncɛ sinikɛnɛ kari novanburukalo ni tile 10 san 2024 na. Stade Malien de Bamako Mali cɛbɔ a kɛnɛ kan ale y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa demi-finale la. Boko saba pulu kɔnɔna na a ye sebaaya saba sɔrɔ. Kunu alamisa kɛra a ka boko sabanan ye ani a ka sebaaya sabanan. Kunu Gabon Muanda basket binna kuru 53 stade ɲɛkɔrɔ kuru 79. Stade Malien de Bamako ni Kadi Sport Academy ka bɔ Cameroun olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale kɛnɛ kan. Ka da kan groupe B jɔyɔrɔ filanantigi ye Kadi Sport Academy de ye. Jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Tripoli Alali de bolo ale dun jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ kɛnɛ in kan Abidjan. Ka sira wɛrɛ ta ka kuma muso serantolantan kan farafina gun kan ka kuma klɔbu ŋanaw ka ɲɔgɔndanba muso kunda. O ɲina san 2024 ɲɔgɔndanba be daminɛ sini sibiri novanburukalo ni tile 9 san 2024 na Marɔku jamana kan. N'an ko Ligue Africaine des Clubs Champions Féminines o ɲina san 2024 ɲɔgɔndanba be daminɛ sini sibiri novanburukalo ni tile 9 Marɔku jamana kan. Farafina gun klɔbu seegi don minnu bena u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanba ɲi kɛnɛ kan muso kunda. U dantigɛlen filɛ Mamelodi Sundowns ka bɔ Afrique du Sud jɔnjɔn tɛmɛnen b'ale bolo. Aigle Medina ka bɔ Senegal, Edo Kunis ka bɔ Nigeria, University of Western Cape ka bɔ Afrique du Sud, FC Massar ka bɔ Egypte, CBE FC ka bɔ Ethiopie, Tout Puissant Mazembe ka bɔ RD Congo, ani AS FAR Maroc jatigi. Kafu ɲɛmayaso bena dɛmɛ belebele kɛ ka ɲɛsin klɔbu ninnu kelen-kelenna ma. Dolari wari 250,000 boɲɔnko min be bɛn sefa wari 91,000,000 ma. K'a kun cɛ ni serantolantan ye cɛkunda cɛ kɔrɔbalenw ko don farafina gun kan. CAN Maroc 2025 eliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5nan ani tile 6nan labɛnnu be senna. Groupe Eli kɔnɔna na jamana fila minnu ka kan k'u ka sɛbɛnw sɔrɔ n'an ko ka kalifiye ka taa CAN kɛnɛ kan hali an y'a sɔrɔ olu donna kulu in kɔnɔna na n'o ye Burkina Faso ani Senegal ye k'a sɔrɔ eliminatoire ma kuncɛ olu be labɛn na. U jamana kelen-kelenna degelikaramɔgɔw ye u ka serantolantanaw tɔgɔw fɔ ka ban minnw bena u niyɔrɔ ta tile 5nan ni tile 6nan ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan. N'o ye senegali degelikaramɔgɔ Pape Thiaw ani Burkina Faso degelikaramɔgɔ Brahma Traore ye. Burkina Faso be senegali bisimila novanburukalo ni tile 14 na ta o ye tile 5nan ɲɔgɔndan ye. Ɲɔgɔndan ninnu nafan tile 5nan ni tile 6nan kulu in kɔnɔna na o ye ka ɲɔgɔndan kɛ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ ta. Tile 4 tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ Burkina Faso bolo jɔyɔrɔ 2nan o bɛ Senegali bolo. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Traore kalansoli don.